those colors.
Bloco, 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 bloco.
Yeah, Evo.
My empire.
Naza yellow baby.
Yo, Kizzy's in the building.
But I'm a name.
A king's in the production.
But a business.
Perfect sensation.
A boom sound.
What you know?
Na kuona you belong to me, and I belong to you. That wiki maduna ni josa lafo pimpo. Kaniona mami mavipanga shidunune. Koma lelo na kuona mami sokoloka. Na makia mulumu wako chapeweka. Na nilikangana mungi masinza choka. Taka lililila, taku mama chila. Wanikumbukisa na masiku ya kudala. From childhood mwene tenzo sobelela. Kondi tatu kazi mami china ya mbakale. So badri badri jeje mwate kwencha.
Ema, sokoloka.
Ema, iwe sokoloka. Ema, sokoloka. Nakuona kazo zongelela sokoloka. Ema, sokoloka. Ema, iwe sokoloka. Ema, sokoloka. Nakuona kazo zongelela sokoloka. Ema, sokoloka.
Yeah, hi-ha. Duba Nation pa Simpson. Naba kamba wa 50. King Senga, see ya. Run it, master!